Catherine mtoto karunda sikiliza souvenir yako kilicho cha wale waliosema hawana heri heri ye mama heri ye heri wasiti wa mchingona nilikona ye heri ye mama heri ye heri wasiti wa mchingona wakwenda na ye heri ye mama heri ye heri wasiti wa mchingona sani mukendi heri ye mama heri ye Hey, what if you want me to go Mama, hey, mama, hey, mama, hey.